kun sagale amerikati sagalen america sambata abdulbata galgala kesa sala mafula kajil qabe angasa sadit washington dc ra saganta fan oromon satellite irate tamsasu kanara amajal qaba akkamoltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat gaba salef qopile torbandar be kana kesa tamsafa wan kesa kannen filanne errade bin isna kesisuf qinde fanne jira kanisin kesummesu antujube horati gara qopitanu tcein ወልት ቡይንስ ረዴቤ ጀልቀባሚ ከንካባ ኢትዮጵያ ከሳ እትፉፈ ይጅራ ጅራቶኒ ሰቆጣ ሁመራ ፉልቃይት ካን ቪኦኤን ዱብሴ ፈገኛራ ሰገለሜ ሻወራና ጉርጉዳ አከደጋሙ ዱበቻጅሩ ገሬለማን ሎለዲ ሰኒገረነጋ ተከዴቢአን ዲባን ጎዳሙስ እትፉፈራ ካናላልጅሱን ጅሌ አዳ ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክ ሀመርለ ገሬ ኢትዮጵያ ጥመሉን ሂማሜራ ከረረት ገባሳሊ እርገመን ንጉሱ ዴስ
ወልወራንሲ ሞቱማ ፌደራል ኢትዮጵያ ፊ ሁምኖተ ቲፒኤልኤፍ ግዱት ትፉፉን ጄቁም ሰነሙማ አደብራ ኡማ እናጅሩ ከነቲ ጋምፋ አፍሪካ አርቲ እርገማን አዳ ፕሬዚደንት ባይደን ማይክ ሀመር ቱምረ ቶርቤ ደበርሲኔ ከረረ ገራባ አፍሪካ ጥመለኒ ጅሩ ሰባባን ዋይዱማ ወልትቡ ኢንሰ ካባ ኢትዮጵያ ከነረቲ መሬ ጎቹዳፊ ዴምሳ እርገምትቻ አዳ ሀመር ከናን ወልቀበቴ ኦዱ ሂምቱን ዋይት ሃውስ ኬሪ ጄን ፒየር ጅማታ ኢብሳ ከነኒን ሚስተር ሀመር ገሬን ለማን ወልት ዱካሲዮ ኪን ወራና ጣበኒ መሬ ነገኛፍ አከታን እትሂሙ ከነመለስ አምባሳደር ሀመር ኤሪትራን ወልት ቡይንስ ቸኬሰ ዴቢቴ ሴኑ አሌላ ቲፒኤልኤፍ ናኖ ትግራይን አለቲ በበልሴ አከስመሲ አሌላ ጥያራ ሞቱማ ኢትዮጵያትን ደንስፈሙ አሜሪካን አከባላ ለፈቱ ከምቤክስ ዘንተው ኦዱሂምቱን መሰራ ዋይት ሃውስ አዴሰኒ ጅረን ካፕቲለ ሰደንካና ኦሊቲ ቱካማንካና ሚኒስትሪ እንደንታል አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን አካባላለፈተን ያዳ ትዊተር ኢሳኒ ረቲካኒን ኢብሰኒ ቱሬም ወልቲቡ ኢንሰ ካናፊ ፉርማቲ ወራን አከሂንታኒ ኡዱሂምቱን ኩን አዴሰኒ ወልቲቡ ኢንሰ ኩን ኦሶ ዴቤ ሂንጀልቀቢን ባቲወን ሸረንደርበኒፊ ቱካሳ ጣበቴ ትሩሳቲ አሜሪካን አብዲ ሆረቲ አከቱርቴፊ አመገሩ ጋርጋርሲ ነሙማ ዲማ ሎልቱማ ዳፍ ጀቻ ቀባማ አከጅሩ ቢሳኒ ደረን ከንያደሱን ተው ደበለኒ ቱቀኒሩ ቃሞሌን ሁንዲኑ ሆከረራ አከው ቁሰተን ከንጋፍተን ጃን ፒየር የሲን ጋርጋርሰ ነሙማ ረዴቢን አከ ጀልቀቡፊ ከሱማሞ ቡርሚሶማሌን ከነን ሄዱ በርባጅሱኒፍ አሪቲን አከ ገው ጋፈተን ይጅረን ካራብራቲን ሞ ሚኒስትሪ እንደንታል አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ፉላ ትዊተር ኢዛኒ ረቲ በሬፈማ ኤርጋ ፉላ ወልፈካታ ቀቡ መጠንሰኒ ጅሩ አከስ ጀዳም ዩናይትድ ስቴትስ ኢፊ ሚቾ ሚሼብሮን ጉለንታ አዱኛ ረጅረን ካን ወራኒ ዳበቴ ገሬን ወልወራን ሐሳነ ገኛ አከ ኤገለን ዋምቻ ጎቻ ቱሬ አተው መሌ ሎሊ አካራት ኤገሌ ካባ ኢትዮጵያ ገማ አዳዳቲ በበለቴ ጅራ ሰነሞ ለሜኑ ጀቹኒሲ ሙትማ ፍትራላፍ ቲፒኤልኤፍ ቆው ልትቀቡዳን እኙ ደረን አከ ወልት ቡይንስች ሐሜሴ ወልሂ መቻ ጅሩ ጀዳ ኤርጋን አንቶኒ ብሊንከንሱን አተው መሌ ኦዱ ሂማን ቲፒኤልኤፍ ጌታቸው ረዳ አመሲ መርሳ ብራቲፊ ሁምኖተ ኢትዮጵያ ቲቪ ኤሪትሪያን ቅንዶሚናን ወራና አሪቲን ኤገለንጀቹን ሂመቱ ሞቱማን ኢትዮጵያ ገመሳቲን ቲፒኤልኤፍ ወሊገልቴ ነሞማን ባቲ አደውለሳ ኬ ሆጂረ ቱሬ ጨብሱሳ ሂመታ ቲፒኤልኤፍ ወሊገልቴ ረጋሜ ቱሬ ሰና ከራጀቾተ ዱቢ በርባደን ዮኪን ከካሰን ዳይመን ሎልቱማዳ ፎውዳ ነከሱመሲ ኡመተሲ ሆከረ መርሳ ብራቲፍ ከካሱን ከሮርፈቴ እታዴማ ቱሬ ጀቹዳን እታናሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ፍንፍኔቲ ዲፕሎማቶቲ ሂመኒ ቱሬም ኩን ኦሶ ከናንጅሩ ወልዳን ካቶሊክ ኢትዮጵያ ገመሼቲን ገሬን ሁንዱምቱ አደዱማሳኒ ከራ ነገኛን ሂከተኒ ወልትቡይንሰ ከነ አካጣበን ዋሚቻ ጎቴ ጅርቲ
ከ
daawwatoof dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaatii daawwattoota keenya lolli humnoota federaalaa finciltoota Tigraay gidduutti deebi'ee eegalame guyyoota 12 booda dhukaasa dhaabuu baatilee dhaafturen cabsee jira. Walitti bu'iinsi haaromsame kun humnoonni Eertiraa waraana kana deebi'anii seenuu isaaniif naannoo daangaa Sudaanitti lolli geggeeffamaa jiraachuun gabaasamutti aansuudhaani. Abdii Mara nagaaf jiru dhaabsiisee jira. Walitti bu'iinsi kun ni babal'ata sodaa jedhullee uumeera. Gabaasaa Henry Wilkins Itiyoophiyaa Baahir Daar irraa erge jaalanne dhiyeessa.
Biyyoota gaanfa Afrikaatti jila addaa kan Yuunaayitid Isteetsi kata'an Maayik Haamer dilbata darbe Itoophiyaa seenaniiru. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi oduu baaseen Haamer namoota siyaasaa fi gareelee hawaasa siviilii wajjin wal arguuf karoorfatanii jiran. Kunis nagaa, nageenyaaf badhaadhina waariinsa qabu lammiiwwan Itoophiyaa hundaaf argamsiisuuf yaalii ta'uu keessatti attamitti gara waan gaariitti deemuun akka danda'amu mari'achuuf ta'uun ibsameera. Walitti bu'iinsi mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi riphxe loltoota TPLF gidduutti waggaa lama guutuuf ennaa dhiyaate kanatti wal waraansi haaraan hagayya 24 jalqabamuu isaa fi dhukaasa dhaabinsi baatii 5 ture xumura eegatti godhee booda daawwannaan Mr. Haamer kun dhaga'amuun gama kaaniin biyyoota gaanfa Afrikaatti jila addaa kan tokkummaa mootummootaa Haannaa Serwaa teete jila addaa Yuunaayitid Isteetsi Haamer waliin har'a Finfinnee keessatti wal arganii jiru. Garuu karoora walii wajjin gaggeessan tokko iyyuu akka hin qabne dubbiimaan tokkummaa mootummootaa dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif wiixata kaleessaa gara galgalaa himaniiru. Haamer baatii darbe ennaa Itoophiyaatti malanii turan gita isaanii kan gamtaa Awurooppaa Aneet Weeberii fi aangawoota federaalaa waliin gara Tigraayitti malanii turan. Kunis tajaajila bu'uuraa kan akka elektiriikaa fi quunnamtii Tigraay keessatti akka iddootti deebisaniif gaafachuuf ture. Daawwannaa Mr. Haamer gaggeessaa jiran kanarratti odeeffannoon argamu xiqqoodha. Mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed biraas ta'e aangawoota Yuunaayitid Isteetsi biraa odeeffannoon dhaga'amu hin jiru. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa Haamer waliin wal arguuf karoora qabu yoo ta'e hin ibsin jiran. Garuu har'a dhaabbata oduu AFP'f dhaamsa erganiin waraana Tigraay keessatti gaggeeffamu karaa nagaan furuuf kan yaada jabaa qabu kamiin iyyuu waliin wal arguuf fedhii qabnaa jedhaniiru. Tigraay TV kan jedhamuu fi TPLF waliin hidhata qabaa kan jedhame irratti wiixata kaleessaa gaaffiif deebii gaggeeffamee YouTube irra kaa'ameen wal waraansa hamaan gaggeeffamaa akka jiruu fi humnootiin Itoophiyaaf kan biyya ollaa taate Eertiraa irraa haleellaa gaggeeffamu loltoonni TPLF dura dhaabbachaa jiru jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaa ibsanii jiru.
Naannoo Gambeellaatti haleellaan baatii waxabajjii keessa finciltoota waraana bilisummaa Oromoon geggeeffame wal waraansi dhaabbataan biyyattii keessatti babal'isuu malaa sodaa jedhu uumee jira. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Henry Wilkins jeequmsa kana duuba maaltu akka jiruuf nageenya Itoophiyaaf maali kun jechuu akka ta'e aangawoota naannoof xiinxaltoota dubbisuudhaan kan gabaase ammas jaalanne dhiyeessa.
Baatii waxabajjii darbe kaasee magaalaa Gaambeellaa keessatti eegumsi nageenyaa jabaatee jira. Kunis gareen riphxee loltootaa haleellaa hin eegamiin dhaqqabsiise jedhameen namoonni 37 egaa ajjeefamanii booda. Ergasii as poolisiin naannoo humnootii waraanaa mootummaan federaalaa erge waliin hojjechuu jalqabee waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Gaambeellaa ittisaa jiran. Hojjetaa mootummaa kan ta'e Abduu Abubakar akka jedhanitti.
The shooting began around 6 a.m. We weren't expecting it, so we weren't well prepared. OLA and the GLF entered the city as far as the regional council building.
Dukasni ganama nanno sa 12 ratti jalqabame. Waan akasi yaadne hin beeknu kanaaf jecha qophaa'o hin turre. Waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Gambeellaatu magaalittii seenuun hanga gamoo kaunsilii bulchiinsa naannoo dhaqqaban. Magaalittii kan seenan gama sadiin ture. Adda bilisummaa Gambeellaatu waraana bilisummaa Oromoo hoogganuun fide jedheen amana.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti waboon humnootii naannoo fi kan federaalaa waliin wal waraanee magaalaa Gaambeellaa ennaa seenu woggota kurna heddu keessatti ka jalqabaati jedhu aangawoonni mootummaa Itoophiyaa fi Human Rights Watch akkasumas komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa dabalatee kanneen kabajamuu mirga namaaf qabsaa'an akka jedhanitti kun ta'ee 71 tun guutiin Oromiyaa keessatti dhalattoonni amaaraa 104 ta'an ajjeefaman kanneen haleellaa kanarraa lubbuun hafanii fi maatii namoonni jalaa miidhamanii akka jedhanitti waraana bilisummaa Oromootu kana gaggeesse. Ta'us garuu waraanni bilisummaa Oromoo himata kana haaluudhaan milishoota mootummaatu kana raawwate jechuun himate. Kanaafis jecha qorannaa walamni akka gaggeeffamuuf waraanni bilisummaa Oromoo gaafatee jira. Hookkarri dabalaa jiru kun Itoophiyaa keessatti wal waraansa sibiilotaa yeroo lammataaf kaasisuu danda'a gaaffii jedhu kaasa. Odeeffannoon jiru akka agarsiisutti baatii hagayya bara 2022 kaasee adoolessa bara 2022 gidduutti jechuun ji'a tokkotti duuti waraana bilisummaa Oromootti hidhata qaban harka 481 dabale jechuun namoota 3784 du'e. Yeroo wal fakkaataa baatii tokko kan bara darbee keessa garuu lakkoofsi namoota du'anii 651 qofa ture. Xiinxaltoonni akka jedhanitti hookkarri dabalaa adeemuunsaa kun Oromoon hiree ofii murteeffachuuf yeroo dheeraaf ejjennoo qabu fiixaan baasuu dhabarraa akkasumas caasaa mootummaa federaalaa keessatti bakka bu'ummaa siyaasaa ankaakuusaati. Keessumaa mootummaan Itoophiyaa inni amma jiru bara 2018 gara aangootti erga dhufe as jedhan. Garee International Crisis Group jedhamurraa William Davison akka jedhanitti.
And then since then I think that added fuel to the Oromo Liberation Army insurgency. So after the failure to reintegrate those fighters.
Loltoota fi fincila isaan gaggeessan simatanii ofitti dabaluu dhiisuutu loota seentummaa waraana bilisummaa Oromoo daran bilbilsa jedheen yaada.
Oromoon gosa guddicha biyyattii keessaati. Akka riphxe loltoota Tigraay Itoophiyaa gama kaabaasan mata duree oduu ta'uu danda'a isa jedhuuf Davison ennaa deebisan.
Probably doesn't immediately threaten the regional government authority in Adama or the federal government authority in Addis Ababa Finfinnee but it is affecting a huge number.
Aangota bulchiisa naannoo Oromiyaa yookiin aangootummaa federaalaa Finfinnee keessa jiraniif battalumatti sodaa ta'uu dhiisuu mala. Garuu Oromiyaa keessatti uummata lakkoofsaan guddaa ta'an irratti dhiibbaa qabaatee kallattiin gara hookkara kanneen wal waraananis ta'e sibiilota ajjeesutti geessuu danda'a.
Gaambeellaan ammaaf tasgabbii qabdi. Garuu magaalattii irraa kiiloomeetira 10 fagaatee tun deemin handaara magaalattiitti jechuudha. Waboo wajjin wal waraansi dhaabbataan kan gaggeeffamu ta'uu poolisiin naannoo ni dubbatu. Aangawoonni naannoo tasgabbii argamsiisuuf cicha qabu. Bulchiinsa naannoo Gaambeellaa keessatti waajjira nagaaf nageenyaa irraa Chaankoot Choot akka jedhanitti.
With our special forces, federal police, regular police, and the community, we managed to shore things up. Still, the OLA is trying to attack us on the outside.
Humnooti addaa qabnu poolisii federaalaa poolisii ramaddii fi hawaasni keenya wal deeggaruun hojjetaa jira. Ta'us garuu ammayyuu woboon handaara magaalaa Gaambeellaatti haleellaa nurratti gaggeessuuf yaalaa jira. Magaalaa seenuu garuu gonkumaa hin danda'u.
Garuu hojjetaan mootummaa tokko kan wal waraansa gaggeeffame arge akka jedhutti waraanni bilisummaa Oromoo deebi'ee dhufa oduun jedhu jira jechuusa Henry Wilkins Gaambeellaarraa gabaasee jira.
Keenya har'aa keessatti waa'ee jaalala waraansa keessatti uumame ka torban darbe tamsaasnee turre kutaa lammataasniif dhiyeessina. Bara mootummaa dargii waraansa Eertiraa keessatti riphxee loltoota Eertiraaf loltoota mootummaa gidduutti taasifamaa ture keessatti ka Wallaggaa Bahaarraa deeman obbo Maammoo Hafataa gama waraana Itoophiyaati. Adda Hiyyoot Tasfaa immoo gama riphxee loltoota Eertiraati lolichatti hirmaataa turan. lolicha irratti obbo Maammoon booji'aman. Booda immoo gama riphxee loltootaa goranii loluu jalqaban. Adda Hiwoot Tasfaay wajjinis wal jaallatan. Har'as seenaa isaanii kutaa lammataa dhiheessinaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinnee irraa gabaase. Eega booji'amanii booda mudannoo isaanii ibsuun jalqabu obbo Maammoon.
Loltoonni EPLF shaabiyaa hin baratu. Barnoonni jira sirrii matti jira. Muka jala yoo ta'u malee muka jalatti barataa kutaan jira. Tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa jedhameema jira akkuma magaalaa. Haala sanaan hundumtuu kutaa kutaasaatti barata walirraa faffagaate. Yeroo sana nuunis baradhaa jedhan. Baradhaa. Eeyyamamaadha barnoonni jedhamee ani duruma fedhii barnootaati kan biyyaa na baase. Kanaaf sammuu koo keessa waan jiruuf obboleewwan keenya jiru kan barnoota hin qabne nu keessa loltuu keessa warra booji'aman keessa jechuudha. Kanaaf yoo duunes hinduunaan suni gana hin amanamne jira. Kanaaf yoo duunes beekumsa qabannaa duunu obbolaan keenya gara barsiisuun nutti jira yaadadhuun fudhadhee ka'een dhakaa guddaa dhakaa ballaasa batteessa daga keessa fichisiiseen hirkisne haafuu barreessine barsiisuu jalqabne jechuudha. Haala akkasiitiin jalqabne ittuman fufeen barsiisaa amma dhumaatti ittuman barsiisaa barnoonni dhaabbanne. Ijoollee achitti haa jennee jalqabsiifne Yaaqubii Amaareffaati waan ta'eef hanga kutaa torba ga'anitti barataniif waggaa shan booda bilisa taane akka waan lammata dhalanneetti gammanne sochii bilisa ta'e waan arganneef sana booda immoo filannoo immoo yeroo hundumaa utuu bilisaan ta'inis nuu kennama. Amma bilisa baate eessa deemta kan jedhu namni akka fedhii isaatti filata inni biyya koottan galadhu biyya isaatti galaa. Inni alaan deema ala filata inni nan qabsaa immoo qabsoo filata karaa mataa kootan qabsoon filadhe qabsoo roon filadhu immoo maaf fagoo dhaquna barbaachisaa ummata kana biratti hoon qabsaa yoo sanuma dhaqabsichi sirna tokko dha kan jiru Eritiraas kan wanne dargiidha Itoophiyaarras kan jiru darguma kanaaf ummatan dheengadda goddee kana maaf hin kiisu dhiiga kootiin. Iddeen dammaqee mana ga'e iddeen lubbuu kootti faraduu danda'e sabnuma dhaqabsoon kun hin caalayyuudha seenaattu hin caala yaadadhuun fudhadhe hin caala uummata kana kalees tumneerra akkuma siin jedhama oortaraan tumneerra erga akkas ta'e immoo isaan immoo deebi'anii haala akkasiin ergan kunuunsanii akka of beeknu ergan godhanii uummanni kun uummata nagaadha maaliifan dhiiga kootiin hin kiisusuma bira dhaabadhee kan jedhu ofitti murteesse. Uummatuma Eritiraa baranne hiriira jechaadhaan qabsoo achumatti jalqabee akka filannoo keenyaatti leenjii fudhanne qabsaa'ota EPLF ta'an jechaadha miseensa ta'an yeroo miseensa ta'anuu durumaaniyyuu waan siyaasaa kana fakkeenyaaf Oromoota milishaa turan afaan isaanii hin galle kaadireen barsiisee yeroo deemu Amaareffaan animmoo Oromeffatti jijjiiree barsiisaan ture. Wutumaa hiika wanni bilisan ba'e muuxannoon sun waan jiruuf loltummaa filadhee qabsaa'ummaa yeroo qabsaa'aa ta'e dhaabni jechaan EPLF carraa barsiisummaa naa kenne naaf jechaadha achirratti na ramade. Kanaaf booji'amtoota haaraa dhufanis warra bilisan ba'een jiranis warruma bilisa ba'ee warruma wajjin tureeyyuu immoo deebisee siyaasa barsiisutti kan ka'e jechaadha nuti mataan kooyi. Kitaaba hin qabnu turre yeroo kan akkaadaamii. Maal gochoo kan jedhu ofitti murteessan kitaaba isaanii fudheen irratti qabsaa'a bakka. Baay'een qabsaa'e irratti afaan Tigiriffa danda'uuf. Nan danda'e immoo utuun hin dubbatiin hiikuu hin danda'e. Kitaaba 15 hiike kan seenaa adda addaa qabu. Tigiriffarraa gara Amaareffaatti kitaaba 15.
Adde Hiwoot wajjin jaalala akkamti jalqabdaan?
Adda Hiwoot akkuma silaayidii ani miseensa dhaabichaa miseensa EPLF ergan ta'e booda wanni ture kinatii kan jedhamu. Nus yeroo sana qabsaa'onni waan akkasii waan qabaniif nus immoo booji'amtoota keessatti waan akkasii jira ture. Tanah animo robaie wana kasis nanggeges. Kanaf tu lenjamnu kenati kenya sanan ada agar sih nature cara gahas jenis ufte sirbatoku kabanture bayen sirbe yeroan wal tajirra bayen sirbusan ammo ufte shen arka kore ko kasitol kabde ash jeru avanti grifaten ash jette kasitol nakabde cara jajami site cara kanaf iji kenya wadira buye gafasan gudugalesa egumsa kapso kanjeru mutoku makala halwa saura dut grifa acirra madame acci gafarra madamu shenmo lenji gababa qabutrena acci uft isane egumsa boja mota facira qani animo bersisa boja mota ten bakatana tramada devne acci tolergin
tudib kayfa adalka marhaba ikani
حمام الليون جالد احتامني اوزو هنا يمن والارغون دند امو ابلون جالد يرجتي درستي هو قدو دات همو قبد ديبين هنگسي كرنا مفتس ايقو قبد ميچو ماكيسان اتفوفو دانديس يوجد امي اتفوفتا يوسيف ايامامي احتامني وانو دسيف قو بيسا قويا كانتي غاية لكيسان راواتو جري حالا نوف مجيسو
بسيطا تود بعلو ويمدو الكايو
والجالدني ودقولي قلي بودا لمانكين kamala latut kara kara kenyani yanneta ala sananno eyamame duray eriyum majal qabda sanabo demo gara cidat de macharad misa wogalama kadimum madan turre wol kadim manneta wogalama boda cini diate koppaye cina gudderatti walfune sanabo da qabsana kajrut ukase kanafakata jalalekeny
Sade Ethiopiawi hanti Eritrawit
Yerusalem lamin Eritrafi lamin Ethiopia akawal fudan hali sure ufatada Yerusalem tikabsawni kan fudachun etulfate ture isan fudatanis fudachu batanis jimni Kenya baye murtesa ture umarrati carromne gaila rawanne jolles horachu dandinye rajchuna
amulan daraja jihna nadet
Turtin Kenya baye barida ture makasagali Amerikatin isin garantifada
Senan kun ballada hanga tokko esne gutumasa marsariti daf full Facebook Kenya ratwa mattan sinuf akkan hordoftan isna fer
Komishin mirgana mooma Itoophiyaa jecha horro guduru wallaggaa keessatti hidhattoota amaaraan geggeeffame ilaalchisuun ibsa baasee ture kanarratti Tsahaay Daamtoo gabaasa nuu ergitee turte.
Komishinin mirgana mooma Itoophiyaa ibsa baaseen hagayya 23 bara 2014 godina horro guduru wallaggaa aanaa amuruu hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo amaleeffannaadhaan abaa'o shanee jedhamanii waamaman magaalaa aanatti kan taate oboraa qabachuudhaaf sochii taasisaniin dhalattoota saba amaaraa sadii ta'an ajjeesuu hordofuun aanaa amuruu gandoota horroo Addis Alamii fi gandoota naannawaa sana jiran aanaa buree kan naannoo amaaraa keessaa kan walitti bahan humnoonni hidhattoota aanaa amuruutti kan argamanii fi ganda agamsaa jogii migiraa Kamilla, Jabo Domba, Tombe Dangeba, Jawaja, Lagami Jafi, Gandota Lukuma Walijir Amankesa, Tijratot Saban, Oromota Anirati, Hagaya Digidami Afrifi, Digidamishan, Parakuma Lamafkut Afriti, Halilla Rawatan, Jechun, Komishin Mirgana Mooma Itoophiyaa, Ibsa Jiram. Halilla Kananis, Namuni Jatamni Kandua Yuta, Torbatamni Mada Aniru, Kuma Digidama Olkanta Anamo, Kesani Rabu Kifamaniru, Kabinisani, Manisani, Horigan Fadavalate, Sama Mira Jechun, Komishin Kun, Ibsa Jiram. Gavratin, Ibsa Komishin Mirgana ganamuma Itoophiyaa ilaal Sudan gaafatamani kan deebikennan dubbihiman waraan bilisummaa Oromoo idlaa addunyaa obbo Oda Tarbii akka zedhaniirum
amarri sadii sunajjeeffamuunsaa dhugaa yookaan sobatoo isaa hin beeku namoonni nun hangammaatitti haasofne warri miidiyaatti saasa'anii kan lubbuutiin hafani kan naannoo sana turan waan kana kan kaasan hammammaatti hin argine. Garuu yoo dhugaa ta'e iyyuu akka waboon harka keessan qabne dhibbaa dhibbatti beekamaadha. Yeroo sanatti waan waboon naannoo sanas hin turre magaalota naannoo sanaa jiranis to'achuufis operationiin jalqabe hin jiru ture. Humnoonni yeroo sana achi turanii milishaa faffadaa fi humna faanoodha. Kana duras yeroo baay'ee kaafnee irraa uummatatti bobba'anii uummata saamuu, uummata jeesuu, uummata butanii birrii maatii isaanirra gaafachuu gocha fokkisa adda adda kan raawwataa jiru akka milishaa kana ta'e ni beekna. Sirnaa bii wajjin hidhata qabu kan jalqaba naannoo sana seenee uummata irraa qawwee hiikee akka isaanii balaa kanatti saaxilaman kan gochisiisee akka humna kana ta'e uummanni isaa seera jiraatonni kan achi hafanis dubbataniiru. Ijoollee naannoo sana keessa jirani woboo dhugaadha jedhanii kan itti seenanis akka jiru quba qabna. Nu wajjinis hidhatan qabu.
Obbo Odaan itti dabaluudhaan haleellaa kana qaama raawwate jedhanis eeranii jiru.
Akka namoonni ijaan argan jedhanitti haleellaa kana kan raawwate humna faanoodha. Namoonni lubbuun hafanii waan isaan ijaan argan konkolaatonni humni kun itti dhufe aasxaa poolisii naannoo Amaaraa akka qabu hima. Kana malees humni kun waggaa tokko oliif akka kutaalee naannoo sana hedduu qabatee waan ture haleellaa akkana arguun haaraa miti. Kanaan dura kiiramuttis nama 69 gara jabinaan ajjeesanii turanii. Erguma jecha namuruun kana booda iyyuu Horroo Guduruutti naannoo Horroo Bulluq jedhamuttis ajjeechaan humna kanaan raawwatamee itti deebi'ame. Wanti kun wanta haaraa miti, wanti yeroo dheeraa deemaa turedha. Humni suni naannoo sana qubatee bakka leenjii argachaa jirus qaba. Lixaaf bahaa Shawaattis faanoon kun daangaa ce'ee Oromoo fixaa lafni kun kan keenya jedhe. Sirni mootummaaf jedhu kun taayuma ilaalaa.
Gama biraatiin Kongireesiin Federaalaa Oromoo mootummaan nageenya lammiilee eegaa hin jiru jechuun qeeqeera. Barreessaa olaanaan paartichaa Obbo Xurunee Gamtaa ejjennoo paartii isaaniis akkasiin ibsanii jiru.
Mootummaarraa jalqabe nuyi rebeeloolaadha warra jedhanutti hanga sanatti uummattoota keenya hundumarraa akka nu dhaabbatu jenneeti ibsa kana baafne. Faannoo jennee addaan baafnee kan dubbachuu dandeenye miseensota keenyaa fi deeggartoota keenya yookaan immoo jiraattoti godina Horroo Guduruu Wallaggaa ifaan ifatti kana nu ibsaa jiru. Mootummaanis beeka humni kun hidhatee mootummaa jalatti gurmaa'ee hidhatee naannoo Oromiyaa keessas naannoo Amaaraa keessas naannoo Beenishaangulii keessatti iyyuu nama hanga lubbuun jiru gubuu xadeemetti waan jiruu fi sabaaf sablammeen Itoophiyaa hundumtus beeku har'a qofaatu hin ta'in gara fuulduraatti illee biyya keenya keessatti rakkoo uumuudhaaf danda'a.
Paartiin morkataa kan biraa Adda Bilisummaa Oromoos ibsa baaseen ajjeechaa kana balaaleffatee jira. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromooti.
Qubataan mootummaan qubachiisee hidhachiise itti gaafatamummaa fudhachuu kan qabu san ta'uuf immoo Adda Bilisummaa Oromoo ragaa qindaa'aa qulqullaa qabatee ibsa kana baasuuf illee yeroo itti fudhatee waan qoratee qo'atee bira ga'e inumaayyuu nama lubbuudhaan illee fudhatanii yeroo isaan deemaa jiranidha kan jedhan. Hiraarsi kun amma kanaatti kan inni ga'u saamicha lafaaf eenyummaa qabeenya isa kanarratti kan godhamu kun qubataa hidhatee maqaa faannoo jedhu kanaan socho'u jedhamu kana ta'uusaa ragaa qulqulleeffatee ibsa kana baasuufis murteessee jechuudha.
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa sababa haleellaa kanaan rakkoo nageenyaa ammallee furmaata hin arganne jechuun aanolee godinichaa keessa jaardagaa jaartee kiiramuu fi abee dongorootti haleellaa wal fakkaatu uumamu danda'a jedhee akka sodaa qabus ibsee jira. Kanuma bu'uura godhachuudhaan Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa humnoonni nageenyaa mootummaa hatattamaan garasitti akka bobba'an nageenya jiraattotaa mirkaneessuuf jiraattonni gara jiruu isaaniitti tasgabbiin akka deebi'aniif hojjetamuu qaba jechuunis hubachiiseera. Komishinarri olaanaan Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daaneel Baqqalee Gamasaaniin komishinichi hordoffii taasisu kan itti fufta'u ibsuudhaan haleellaan lammiilee nagaa irratti raawwatame kan isaan yaaddessi ta'uu ibsanii yeroo kamittiyyuu naannoo sodaan nageenyaa jirurraa humnoonni nageenyaa gara bakka biraatti yeroo socho'an jiraattonni lubbuun isaanii akka balaa fi hin saaxilamneef eeggannoo cimaa taasisuun barbaachisaadha jechuun hubachiisaniiru. Haleellaa raawwatame kana ilaalchisuudhaan paartileen morkattootaa ibsa baasan qaamni haleellaa kana raawwate seeraan itti gaafatamummaa akka qabuu fi qaamni walabatees dhimmicha qoratee akka ifoomsu gaafataniiru. Dhimma ajjeechaa godina Horroo Gudur Wallaggaa ilaalchisuudhaan qaama mootummaarraa tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa, kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa, biiroo nageenyaa fi bulchiinsaa mootummaa naannoo Oromiyaa, komishinii poolisii Oromiyaa fi biiroo haqaa Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaatii qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.